Yeah, I know you miss me. I miss you too.
Baby, what a guana. You're my only man.
Yeah.
Na yuna go deep, wingini simtama.
Whoa.
Baby, what a guana. You're my only man. Na yuna go deep, wingini simtama.
Yeah.
I'm so deep in love with you. Moyoni wangu ni wewe tu. I'm so deep in love with you. Unigeshimu, usini dharau. I'm so deep in love with you. Moyoni wangu ni wewe tu. I'm so deep in love. I want you to offer me your love. Don't be paid, don't believe. What can you do, do, do for me? What can you do, do, do for me? What can you do, do, do for me? What can you do, do, do for me?
Ha, siwezi kudanganya mwisho siku ni kuache. Mana najua pole na ongera asante ndo jibu lake. Macho kitamani moyo sema hisia zake. Mdomo ujivika ujasiri wa kutatua tatizo lake. Siwezi kukupa mavumba ila naweza kupa moyo wangu kwa wazi. Karibu njo pange chumba nisha kufanya wa special. Na staki tena mitumba binadamu oto adogo ikiwa kubwa ni nyumba. Sitoka mbali ya macho yako. Siwezi kutapeli hisia zako. Siwezi kukana mbele ya shoga zako. Siwezi kukwacha wish peke yako. Ila naweza kuwa benki nzuri ambayo taitunza penzi lako. Ukiacha zako janja ujanja, ukiacha skendo. Kila mwenye roho mbaya so kwamba au yu upendo. Fikiri kabla tendo kisha fato tacho hisi. Latambua kupata usichotaka ni rahisi.
Kitu najua hizo fanya ni furai. Ukenelidi nipezi njoo nipe. I want you to offer me your love. Njoo nipe. What can you do, do, do for me? 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 Baby, what a guana, you're my only man. Na yuna go deep, wingini simtaman. Baby, what a guana, you're my only man. Na yuna go deep, wingini simtaman. I'm so deep in love with you. Moyoni mwangu ni wewe tu. I'm so deep in love with you.
Najua gopendo wa haunaga jinsia. Kwa yote ataempenda mwenzake basi ni ruksa kumwambia. Naishi kwa hisia mabanzike nshajifia. Siwezi kukwacha ata ukipata upofu woni njia. Jinsi nilivosota kiasi gani unajua. Navokupenda ukinitosa Mungu anajua. Ingawa kutengana na ayo natua. Ila tambua penzi mara ujengwa kwa maombi na dua. Sasa vipi ni kuache wakati najua pole na ongera asante ndo jibu lake. Macho kitamani moyo sema hisia zake. Mdomo ujivika ujasiri wa kutatua tatizo lake.
Kitu najua hizo fanya ni furai. Unenelidi njendi pezo njo nipe. I want you to offer me your love. I want you to offer me your love. What can you do, do, do for me? What can you do, do, do for me? What can you do, do, do for me?
Man Walter and Dick Classic.